Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
On a heeɗiɓe studio Tamani oɗo sa yo saki ko moɗo Ousmane Diko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴuwde men zone de la presse rebbe makko nun jiire wonani en to ɓoggui jande to imaji bac 2019 puɗɗi beeta hannde le leydi meɗen ndi fuu eɓe ɓuuri ujunaji temedere imotoɓe le leydi meɗen ndi kañum e mberra le dakorde ñoguitiɓe leydi men Mauritanie. Fewdogala yo oodu coggu baadi ana tiiɗi fa ana sullini soodoɓe jawdiri lobbiri kana itta ujunaji capantatina ujunaji capanɗe nayyi haro carti baskete du sukaɓeɓe mali ɓe keɓa kiɓɓinali duuɓi sappo e jeegom ɓe keɓi coupe mabɓe afrigu baskete jeegoɓo ɗiɗon mabɓe ɗum ana e jeyon ɓurɓe fuu yettede yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗo e dostudio tamani. Imaji arani bac Mali puɗɗi beete hannde nana ana ɓuuri ujunaji temedere ujunaji jettoon imotoɓe hitande 2019 e wi laamiɓe na dabareji fuu ɓamama fa imago ngo reeno yurko yurkoji du kaɗe keɗɗani hen Mamadou Samba Seku.
Imadraji bakka lourea leydi Mali puɗɗi nder tattiji leydi ndi fuuf e dakorde longitiɓe mbeera nder leydi Mauritanie e ko ɓuuri ujunaji temedere dartoɓe gonɓe nder centre uji temedde ɗiɗi e capanɗe jetti to mbeera tun centre goto woodi nder e muɗum nan dartoɓe temedde ɗiɗon e capanɗe taton e jeegom e ley balɗe ɗinayi ɗe kamɓe candidat en ɓe gaɗon daɗodiral dow gueɗe kewɗe banggal sukaɓe lekkoy série LLT e puɗɗiran imadraji maɓɓe ɗi ko wiyete littérature gonɓe série science ɗum woni SST puɗɗiran philosophie e wi laamukoɓeɓe dabareji ndenabu kay kuncanama hoore yalla daɗodiral ngal ne waɗe ley jaam nde tattiji leydi fuuf nokku fuuf e guinaka banggal bakko o honno ɗum huncanama hoore e ley kabaru defo o.
Ɗi duuɓi cakitiɗi ɗu imaji cakiti hitande ka fuu yurko yurkoji keeraki e ley muɗum e wi laamiɓe région gawo dabareji fuu ɓamama le région o pati téléphoneji naata ley imorɗe ɗe nenna kanko aga suman Abdourahmane Maïga o jangino gaa wonko sefodi Mamadou Baba Kunta keɗɗana hen Mamadou Samba Seku.
Ga centre yana mayga gawu ga kay kulle ɗe fuuf keɓɓi yalla bakko o na huncane hoore no fewiri sujet ngaji ɗi nangudi yimɓe lekkumaniɓe ndenago ɗum ga enne lonjitiɓe ka ngala ga enne kala sukaɓe lekkoy gonɓe gaɓe yummaɓe gawu maɓe ansongu ma ɓurem ma dum menaka yo ɗum nokkuji kuncanaɗe hoore hono centre uji o nafi hononni e wattu defu o ɗo nokkuji kewɗi no goɗɗodiri sanne ɓe fuuf na nder ngallure nde centre uji joyi ngudi goto ana ɓurem goto ana ansongu goto ana menaka nden haybugol sukaɓeɓe yafan sanne banggal anña maɓɓe guykaji surveen ɓe foof ɗum faminama ɓe taɓo saraji ɗi yalla eɗen keeɓa bak moƴƴo gaɗɗo e ley laaɓal saabi andon bakko o na heddi fo hande laatade daɗodiral ɓurgol fuuf tawreɗe laaɓal nder leydi Mali.
Kala kabaruji studio Tamani ɗo jiɗɗon famande dow WhatsApp o ñoƴƴan 77 01 58 01 77 01 58 01. Premier ministre ɗo ana wondi e faɓɓude ley wuddu leydi meɗen dokkal nguura yimɓe tenel ngu fa warde e sinigol kawral hakkunde don sonkoɓe e guɓe ɓanɗe kaɓorɗe masina san jenne tenenku ñono fuu waɗi e ley faɓɓore makko nde keɗɗan hen Mamadou Samba Seku fa ɓeydiraɗen faam
e cakkite yontere nde ley toɓo mawɗo woni ko fulɓe kañe don sonkoɓeɓe tiñini talkuru ñifugol baasi to key masina toon e ley région Ségou gulɗo sinigol waɗi e dow teddengal kanko premier ministre Boubou Cissé jettuɗo sanne hokkugol aadi ɓeɗo hooreɓe guɓɓe darniɓe ndenagu nokkuji mum en badde koɓe dari e darɗe maɓɓe e dow inde commune maɓɓe banggal hewtagol jaam ndenagu e dewral nder wuddu leydi ndi so jamare nokku o ɓeɗo kay beltima sanne e ɗiɗo hakkillaji ɗi fanda muɗum yo hewtagol jaam e wi jamare nde ɗum ɗo latto sababu fay ɓoyata ɓamtugol kala ko woni imadraji keeɓe nder nokku maɓɓe fadde makko yaadi to key masina toon Boubou Cissé hokki noon tonnoŋaji capantati e tati ñamri ko ɓuuri unjaro yimɓele kasindinɓe nder commune tonigu e kaña tonniji capanɗe jetti e nayyi dental commune kareri ɗum waɗi aljumari ƴaɓɓide nde yalla eɓe nawtoro ɗum e ɗiɗo wattuji tiɗuɗi ɗi ɗum waɗi ñande aljumari ƴaɓɓide nde joni wota cilol ɗiɗoɓol dawol kanko premier ministre o nder wuddu leydi ndi gilla fuɗɗugol golle makko lewru me ƴaɓɓino ndu yo nokku leydi ndi nder e muɗum wayde ndenagu nawodi ene wara duuɓi kewɗi hannde
hono kabaru taccugol junngo cukalel du les sous docteur Gabriel Touré ka gonɗali e wi syndicat o docteur on nde noon mo photo mum woni e do beema ande de jungo mudun tacciataake kedaade mabbe haala dun gollo ben e hore non andinina wonbe juude mum en tacciana e jabbaade kanko Jimmy Kanté wonko sefodi e Aboubakary Yatara kedden hen Mohamed Samaseku
tukalengil waddama galluptal gabe turiga tawirngel sella non awo der nokku lullido niwo natalogie bangal pediatrie en kinika mo honono sukabe kedibe fuf wattu wadi min pammi bide na wala ane jungo mako yo ngonga jati do wotren be bamino aniya tacude jungo ka alhamdulillah wakat juno ka dum huntana ko hore tukalengil na do ene ngel wondi sawrade no haniri ka ile ku jabbi won tukalel ngel juude mudum tacama non ana wara baddi sede hande fuf yo si nyaw goto onon ane hakilo yimbe le hobbe wiide dum do yo yebare gollo be non yama yo dum non ka yama dum sababuji kiwdi guddi ngontun yama yo gei nyaw der luptal do en ele seriaji di ko hani yo dogoto na robe didon wonande sukabe hechube tato ka Gabriel Touré ga dogoto en robe didon wonande chapan innay en joyon sukabe hechube
wayde ndenago ana e ko torri margal dabaji nyalaade seeda padde judde layen den non sodobe kolliti ciogu bali di tiidi codo tenodi ujinaaji sappo e jeego na ujinaaji sappo e jetti handen so wana ujinaaji chapan tati na ujinaaji chapan e nayi fu a hebata ciogu mu tiidi le galbe bam hode ka Mamadou Baba Kountana wonko yilani e hebani en le hen kedden hen Mamadou Samaseku
kiliyaabe anandar njeyobe balidi tinna buutude cogujji di yalla kala jongalli waawa hebdi mbal
ñina saka ko
kakkay cogu balidi na tiidi sanne cogujji di cooma nde tati rawanen mbalumo unyaaji sappo e jeegom ma unyaaji sappo e jetti hikka yo fa unyaaji chapan itati ma unyaaji chapan tati inay hanke wattu 20h mi hitu galbaltu fay mbal gotum heba sodde balidi fuf na tiidi cogu hakkunde unyaaji nogay unyaaji chapan tati mo hebina halaka fuf yete tan unyaaji nogay e juri
ando ko may mu gandu
e wi kambe julabe dabaji di sababuji ka do tidalla na kewi rufuf bangal kabar ndenagu leedi mendi dum woni ko holiti sakika amen goto
aya hikka ka bali urti digila ladde e ko mi ngari ngendi ko dum e yo pri o ka no sodira ladde ni kara no sotirte e ngendi anga min jali sodobe ko laati tafo sodobe amin joni beni e wombe dar bam ko sodobe bali tilo njeeye di dar bam ko be saladu yimbe ngendi be kam yaali minen min kebaali ben tafo
holita ma wiide commerçant hewbe dabaji mun en ngudja ma madun chutama der sahal e wuduleedi ndi wadde leede do balde sappo taltide de
hono surbaabe mali be kebal duubi sappo e jeegom be du kebi laabi mu en jeegobe jokkondirdo coupe afro basket egypte be kawi so be nanni maduji chapande jetti e nay kanyu darodi chapande nay e jetti faabe daradum fam non keddo ne hem Mamadou Samaseku
yo golle pewdo woni ko leedi malindi waddi e lengal do kawrtal jeegobal afro basket surbaabe be kibinal duubi sappo e jeegom ngadangal to kigali leedi rwanda coupe nyande samedi o hibinan jeegom coupe ji di leedi mali bammi e le honngal do kawrtal joueur en didon leedi mali dum taama en joyon bubbe fuf taykede e kawrtangal yo Mariam Koulibaly kebdo bural hakune beedo fuf e kanye Maimouna Haydara e fuddode matchuji ngal do kawrtangal leedi mali ndi hawi non no leedi uganda bangal tobbe temedere e jetti e kanye tobbe chapani tati didi e gubal dido bal kawrute lulirngal deuxième journée be kawi egypte chapani jetti jetti chapani joy jetti wattu quart de finale hakune mabbe rwanda leedi landini ndi kawrtangal surbaabe leedi mali be kawi beedo fasane temedere e sappo didi chapan tati didi e wattu demi finale be mondiri e surbaabe mozambique be do dun kawama temedere e didi do nogo e joy e wude fuddugol ngal do kawrtal le hitande 2009 gabamako ga leedi mali ndi bami coupeji di fuf gila hitande 2013 dun e coupe kanko sidi yeya mayga wasade fayne wotere e le kawrtal afro basket rawbe be kibina dubi sappo e jeego
studio tamani yo fa ballamu leede suede Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
fanda kabaruji region gaji meden keben famo hono nannunobe luuba nyafunke kipama heedi sahal do hakkunde muudo e gallure ndeno yo kiloji jeddi nyande alkamisaare go leru utto hakkunde 5h kikiide yaade 6h kikiide nenno yo dum jeyaabe du gwati nannunobe luuma gallure nde goto barmi fa nabama li suddo to nyafunke Minyangala Kafodou itti ko buri midoji temdere yiwde 2017 warde juin 2019 so darani projet ngaji temdere e chapande jeegon e gu'u i adaduji andinama kuccala nyande alkamisara go leru out 2019 li batu yawtagol eto jawdi beedo tawngo go temede nayon e chapande jeegon e taton kawri e odo batu rewbe temede taton e chapande jeenon e jeddon kebi walirede jawdi kuraruji tumbutudu hokki nyande alkamisara go leru out ndu fa hono tuudi chapande joyi mate dum gal dokkal yo dum kake yo dum projet abri mo Croix Rouge Mali darani se wanda e faabo le wanda miya faaba gol Croix Rouge Luxembourgeoise kany e ACR tuudi chapantati tumbutu kany e nogay leere di kafu matete ko warata nanno ko e buguji chapande jettidu darnete gosi kany e ber yo do kaddo de dido kabaruji ke de hedat fande yewtere ma an yeso yen tawde ko waral
Sido tamani